Valle Cosocón. Kati shinu Wambe wadwanzi Central zone Supersonic speed Staki rungu la police Kwenye kistoni cha weed Elimu na kazi Kwangu mimi maybe Don't in a ride M.O.E. night Nimegeuka topic Sijalibu kutry Kwane lama na toxic Chamwimu ningize ndosi Willy willy ntafosi Chukia mchezaje Na icheza mchezo Bila ya socks Cause gandugu Angala mshahara Usijio kwa matongi Na posta futa pesa Wananjea kima konde Na point out the target And then na shoot Kama TZ Most wanted Na poingia kwa boot Sauti kutoka downtown Lendo Falbatisti Zoo Central Dog Found Nifate Twitter tag pin ya BB On my playlist Nyimbo za totos na njeza GB
Si utakula kwe nubari Yapo utakula story Wapongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli Matango poli Utakula kwe nubari Yapo utakula story Wapongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli, matango poli La piga goti na kumumba mungu yeye pehe Na chofikili kama tema atimize yote Kwani endo anayejua kesho yangu Alie mwema na alie mbaya kwangu
Yeah. 4, 4, 5, 8 km baka da Na penetrate kwenye speaker na red carpet Mikicha huku kita Hip hop, sap, ipo You had a doma ni nusu jango Sfanyi video za mashua We rock and roll, we rise you fall Na stop them all Haters kwenye microphone Na drop the bomb CZ.com Kwa international platform Utapay ukini tak and perform man The boy, them bombo clat Mini boy, toka dom, not bongo stars Such punisher Shower kata shingo kwa track Na baba bamiza Dom town, single for map now Parapanda, limwa ziwa masikio Karakana kwenye jaribio Ana kwa ana na alinibia kitikio Cause I'm a downtown soldier My cowboy, that master moja moja Hini Dodoma series Mise Dodoma quimby Wolize Dodoma city Nani Dodoma kingi Represent Dodoma feeling Mwisa usilete tingi Dodoma willing
Ni utakula kwenu bari ya potakula story Wapongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli, matango poli Utakula kwenu bari ya potakula story Wapongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli, matango poli
Latino